Mazo ni poteza njia ni ya kutafuta true love. Pia livunjika moyo kise siaza wenye no love. Mengi sikuweza kuyaona lilipo pop machoni gizani. Aliyafanya tangu na hofu na mimi. Aliwapanga kafoleni kila moja na adhi yake kumpata. Uwe na mkwanja gari ndo tamaa yake. Akusamini mapenzi mwili alutoko wenye starea. Kaji mix na washenzi wapuzi mapeleje. Alichojali mkwanja kuingia mapende kuyatumia. Utamu kazide sale kasau kuna kumia. Kweza kumkataa mto kuwa mchoyo at the same time. Akakosa huto akacha wote ni short time. Kutaka kusikia wala kufata moni mwake. Labda nge mwingia maneno kamsada maisha yake. Oh my god, true, I'm praying harder for her. She needs a love, God, bring changes to her. Ntonekana chizi ata makopo nitokota. Mana nishakula kiapo kukupenda nisha sota. Inga wama unichenji ukatoka na wengi. Lona kupe last chance itaji revenge. Nachotaka kwako nipende unipende kaza mani. So kubali penzi lende tena nipote wani. Mami love na kukupenda soka na aki. Woni na kupenda japo lizurumu nafsi. Staki tena kuya kumbuka ya nyuma ya taniumiza. Shazi shusha tempa na sira zote shazi tuliza. Nobody can stop this love. Kipenzi cha kweli sikutaka upote. Nilitaji tuwe wawili, amini for really. Kwako sikutaka mwingine na hapa kwa dini. Kwako sikutanga pengine wendo na nifanya nitingele suit and tie. Niwe smart, wabaya watu wafili ni shy.
Stop. Oh, 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 oh. You're my boy, Sealess.